Jo Korintho mokwongo 9. Donge an ng'at man thuolo? Koso donge an jaote mar Kristo? Donge aseneno Yesu Ruodhwa? Koso ok un e ranyisi mar tich matiyo ni Ruoth? Kata ka jomoko ok kwana ka jaote, un to ung'eyo malong'o ni an jaote adier, nikech un e ranyisi mar otena kuom Ruoth. Joma ok oyie koda to adwoko kama. Donge wan gi ratiro mar yudo chiemo kod gik ma wamadho? Koso donge wan gi ratiro mar wuotho gi mondewa ma jo Kristo kaka jo ote mamoko gi omine Ruoth kod Petro jotimo? Koso wan gi Baranaba kende ema nyaka wati mondo wayud gik ma wakonyorego? Ere jalweny ma dikonyri gi pesa ne owuon to ok chule msara? Koso en jakwath mane ma ok madh chak monyiedho kuom jambe? Kamoro uparo ni ranyisi ma achiwogo gin mana paro mag dhano? To donge muma bende wacho mana kamano? Ondik e chik Musa ni,
kik itwedho dhiang' kayo lodi madiemo cham.
To uparo ni Nyasaye wuoyo kuom dhok adier? Donge wan ema wuoyo kuomwa? Adier, chik nono ondiki mana nikech wan. Nimar jachuoyo kod jakeyo tiyo tijegi mana ka gigeno yudo pokgi mar cham. Ka wan ema ne wachuoyonu kodhi mag chuny, koro ere gimomiyo ubuok ka wan wang'o kuomu gik moko mag piny ma wakonyorego? Ka jomoko to nigi thuolo mar yudo gigo kuomu, koro wan donge wan gi thuolo moloyo? Kata kamano, ok wasekonyore gi thuolo no, to wadhil gi chandruok duto mondo kik watim gimoro madimon wach maber man kuom Kristo landre. Donge ung'eyo ni joma tiyo tich hekalu chamo gik mochiwe hekalu, kendo ni joma tiyo e kendo mar misango bende nwang'o pokgi kuom gik motimgo misango? Kamano bende kaka Ruoth osegolo chik ni mondo joma lando injili oyud pokgi kuom lando injili. To an, kata obedo ni an gi ratiro mar yudo gik ma kamago, to ok asekonyora kodgi. To bende ok andik wechegi ni mondo ayudgi, nikech diber ka atho, moloyo ka ng'ato oloko gima sungorago ni odoko gima nono. To chutho ok anyal sungora kuom lando injili, nimar ochuna ni nyaka land injili. Kendo dane malit ahinya ka ok alando injili. Kada bed ni atiyo tijni kuom dwarona awuon, to da ayudo pok. To kaka ok atiye gi dwarona awuon, mano nyiso ni en mana tich ma Nyasaye osemiya mondo ati. To koro pok na en ang'o? En mor ma lando injili ka ok chula gimoro. Tiende ni, ratiro ma an go mar yudo pok kuom lando injili ok akonyrago. Kata obedo ni ok an misumba ng'ato, to asetimora misumba ji duto mondo alok ji mang'eny kaka nyalore oyie kuom Kristo. Ka an e kind Jo-Yahudi, to aluwo tim Jo-Yahudi mondo alok Jo-Yahudi. Tiende ni kata obedo ni an, chik Musa ok omaka, to katiyo e kind joma ni e bwo chik, to atimora ka gima chik omaka mondo alokgi. Kamano bende ka an e kind joma ok Jo-Yahudi, to atimora ka ng'ama ok Jo-Yahudi ma chik Jo-Yahudi ok omako mondo alok joma ok Jo-Yahudi. To mano ok onyiso ni ok arito chik Nyasaye, nikech chutho an e bwo chik Kristo. Ne adoko ng'ama chunye nyap e kind joma chunygi nyap, mana ka gima an achiel kuomgi mondo alok joma chunygi nyap. Adier ne alokora gik moko duto ne ji duto mondo ares moko kuomgi e yo moro amora manyalo. Mago duto atimo nikech injili mondo ayud pok miyudo kuom injili. Donge ung'eyo ni jong'wech duto ringo e pap, to achiel kende ema yudo pok? Un bende ringuru mondo uyombi. Bende ji duto madwaro piem e tugo ritore kuom chike duto. Gin gitimo kamano mondo giyud osimbo makethore. Wan to waritore mondo wayud osimbo ma ok kethre. Mano emomiyo aringo ka ng'eyo kuma chomo. Achalo jangum ma ok dir ngum adira kayiem. Adier, asando ringra kendo amiyo winjo wachna mondo kik bed ni an ma asepuonjo jomoko yud ka an awuon arem.